boss all a chema fan Squinville and Oikonda.
Just man pan the beat.
Shy LV.
Man a one man
yo. Alpha.
Zang.
Alpha.
Tootsie-o.
Hey, we had to do a love song yo.
Sound tiki toka.
Kadari, praise it on.
1, 2, 3, let's go.
Exclusive from Zamabdu
CO. Bakai kayo mezambez. Bakai kayo mezambez. Isabuziana honey. Bakai kayo mezambez. Bakai kayo mezambez.
Oh, you got you a river.
Bakai kayo mezambez. Bakai kayo mezambez. Ufanika teku ni bili.
Mano. Okay. Kusiana nishu somba yambo nkala palandi. Nalitonsa poli madamu wanti. Ulipalo iwe mulife yanti. Sumauna chemwe ni kukontela mwanti. Yeah, yote beauty yako. Ndiye inalenga kutini kuone pavanzako. I pray to God inatilesa kabumba. Nifuna tika siko ndiana ise panyumba. Nimavela mushoka nigone la pa chest. Nonuza mumatu at your love is the best. Tizambo konda na paka cheti kakote. Wenze liko pata nishu vintu vini futi. I think iwanzako ni wangeli wakumwamba. Uone ka fresh olo ukalipo samba. That's the reason ni matasha wakumwamba. Ngati nienda na iwe murodi ni masamu.
Tiziana baby. Bakai kayo mezambez. Bakai kayo mezambez. Ise kusiana honey. Bakai kayo mezambez. Bakai kayo mezambez.
Oh, you got you a river.
Bakai kayo mezambez. Bakai kayo mezambez. Ufanika teku ni believer.
Kajau chapo, holo feba kamba siniza kamfele lapo. Hako kaone ni kamungeli. Sivi sila paka tomu wakakate jeli. Jiwe uma kontolola chawa chika yuma. One in a million, full of yuma. Jiwe wene nina sanga kupasa mutima. Jiwe ignition ni pancha ni kazima. Sinima imba my love songs. Bajipali iwe nizipanga tre songs. Tie ni kusivi seko kwa tunapanja. Fala hii ringi so ni katipa kwanja. Hona vintu vene na kupitisamo. Ukaripolonga po atichachilamo. Gai yanga siye iwe nisi nichipuva. Ngaba ndiwe stiapa cha ikangena zuba.
Tiziana baby. Bakai kayo mezambez. Bakai kayo mezambez. Ise kusiana honey. Bakai kayo mezambez. Bakai kayo mezambez.
Oh, you got you a river.
Nika teku ni believer. Bakai kayo mezambez. Weo nanewo. Oh baby, baby, baby. Weo nanewo. Oh baby, baby, baby. Weo nanewo.
Umana wa mano, Shy LV, Alfa Romeo, K.A.M. represent yo. D.M. Daniel, Maggie, Jennifer, Tenanto, ZK50, Scandal.
Zamabdu.co.
Just man pan the beat.
Exclusive from Zamabdu.co.
Andoria.